CK Music Promoter.
Bambala bla bla. Kizo ani bagla bla. Hash night, hash night. Stable, stable. Fresh con, fresh player. Zambia subonse kuibo. Ninevo king kizo mwana basiaru move. Ipopu na ipapatia na yokuati nimfo. Shtina paka muntu wanga nangu kufwa. Minwe mumuru, ipopu ndia iwish. Iminwe mumuru, ipopu ninja wish. Dimuntu wa ishiba fya kuseka pakusika. Dimuntu wa ichefya bati godzirinda beka. Yes, yes. Ababili mabala meka. Pati nechi pondo jende kamu lolo neka. Pama ikinda landa pena naba nechi banda. Ngomu na shimu ape inembo na shanda. Lesa pamba kwifi wanga fyanshu fya kupanda. Wow, vamu lala wamba kumanda. Bifu ya pitila taimu ya bene wengi. Ponyama pancha inkwati kencha mbanengi. Vamu shpachamba infumu ni bama bange. Mala pandeva papa sova leti mayo sengi. Chaku bi aleti ikata pa. Hanko ti aleti mchishu watu ringa. Ifuashisa kwa tini jila wa mkula. Na mateza na tupapa nga dilagdi. Fuka eta limbigelo ove tuwalikwe. Hosoli limbigelo ove balful. They are bad niggas. Not even bad, but they are all niggas. Had some fessy nense kukubaba pisi. Batinga wapenana na kukuma na makisi. They don't give a damn. If you can't beat them, join them. Gani petulo mujila bachila shoni. Vena tabalanda, filanda fima mani. Lea lea, pam sana pam vi. Pali loa, pali loa kwa sugar. Sugar na, sugar na yone spoon. Danga danga, danga, nanang pule. Danga, 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 nanang pule. Tulima lectures kamu niyo. Pata liu kupuwa ma idea. Ishesu shalu wanga sugar bemba lea lea. Uyu ya kiso na mafesi ya bulechi lea. Bebe ena konde sabla. Aisa kubamba taisa mkwanga. Mumano mutalinga wi usoni shambala. Life ya lilunga kwa taya libe. Like Peter Toshi. We are here to kill them. Papo. To mad madness. Damiro. To assassinate the assassinate. Damiro. Billy Charlie not physical. Oh no. Soli big man. Mwimbone saka kwa subambo na kaunda. The young ula jet na konde sabala wapunda. Navana vee nani puti balti na kada. Pika tu na konde yonse handi nasin. Namuti mukesho. Kusamba ya kesa maisa. Kesenda mula mba. Young ula jet mayafiale ngomba. Hata wawo kenti langa kawa timba. I believe in jano timu fiako. Talanta ampela emanembo ankom. Balashu kisalama doba timpulanga. Pomo chalipwanali isangomo mfupachilomo. Kale na sikanga F.L. Nilelo mwa isanga Q.B.S. Ino kubamba na ama less senseless. Tamba fan base. Kisu. Na mapuse semu lidi lesi. Shakwata big phone batina. Lila mtia mitia. Kashimbi mubwari big. Bufi kundia. Zavene kilashu wa nisoli anti lidia. Tati nangu mwinga samba menshi ya kuindia. Itina mwanga chakwa tate wa itwika. Chifwika muzambia nite tate wa isa. Na mwisi kulu nyansu paka ya pachanka. Naleka wantu wa saya na konde gachanzo. Jimmy na gachi bumper jam up sit. Fava fele fele ku ghetto na leshe cut. Sorry aunt, if you eat cunt. Kumfumia ghetto chimo na kufwemba president. Ya kwa wa presinate mwa ingachila ku Gaza. Patutuarika tana elu futi tula buzz. Bagai wa ku ghetto kuba mwena kumu dance. Sote tuwa ifinya tupo mwa mbila muka. Chaso ilefika 19 na tuingila mkas. Kutini nda viko for those. Shiba no monga chile to doze. Limwati samu kumpupulu la nipibose. Na wina na ishiba beat kwa kanafe iku. Viko njikete game chansa paza nako. Na konde chali la na bebele salamu aleku. Maleti wisaka mana kizu kwendi ba. Na nebo njevele doneza mano ngeza das. Drip ice. Na dola muguchi bad. Bad boy. Bad girl give me dog. Babla babla ba,
babla ba.
Kizo ani bagla ba,
nani bagla ba.
Papa kon,
kon.
Deva le amutemba,
kantimba.
Call out, echo, echo.
Promind,
CK Music Promise.com.